latestmusic.com.
Yeah, yeah. Music. Abandine. Mr. Respect. Handsome Summons. Rubik Aucha. Simone. Na pasi tichite romance Nipembako, nifineko Numekeko, mmeyeko na kako Yaleza kupasi za yamba maule Ufuze 2D, spati simule Nekwate na pasi baby, nipembako Kwa mene usangala, usani ibaleko Nimu mutima wako, inendina wako Ose mbelela wanzako Yocha, natropa tihiti, chacha apali wise Yabeneza funa kutuzive otherwise Yabeneza funa kutuzive otherwise
Nipembako chanzi ya kutini sangalelelo Nipembako chanzi ya kutini
Leta na micho poti jepo Unosina kuke mage